Bubble made it.
Lord, forgive me for my sins. She said, Lord, see I'm on my knees. Yeah, she said, Lord, forgive me for my sins.
Forgive me.
She said, Lord, see I'm on my knees.
Forgive me.
Yeah.
Alikuwa na date na mwana na chana. Kila weekend anaruka na wana. Kitaka namba na kupa wasichana. Leo wana tubo sheshi maisha lana. Kasikia kuna mwana alamsalam pia. Kashalipa watu kama chupa tatu za beer. Isa nachukiwa na wadada kama mia. Akafuta pumps kamfata kama beer. Najua nini kusu mimi. Maisha yangu yana kuchoma na nini. Nimepiga goti si kwaga makini. Nimekata kauli na koma ulimi. Mungu baba nisame. Wendo baba sipote. You know I'm your biggest fan. Sending blessings in my way. Don't get a baraka. Suti so malapa.
Stressing.
Family talaka. No, simwagi mchele mubaraka. No, si tunarusha ele karata. Tunabadilisha character. So tunapalasa. Chuki ni garasha, sije ni kamata. Whoa.
Lord, forgive me for my sins.
She say,
Lord, see I'm on my knees. Yeah,
she say,
Lord, forgive me for my sins.
Forgive me.
She say, Lord, see I'm on my knees.
Forgive me.
Yeah. Mama told me usicheze na kitu kinaitwa wakati. Wakati kusoma nilichezea nikawa na raka kupata chapati. Wakati unatoa mimba kumbuka kuwa kuna wenzako wapati. Wakati wa kujenga maisha mili jenga kiki. Kisa kwetu shida nkacha shule ili fanye mziki. Saivi ninabaki na jangalia. Nilivopata world star nikaanza na tabia za kuvimbia. Nikipita club bebe zote kalikali na zipo fire beer. Kula nyama kula geni kula bata. Wambia mimi ndo nalipia. Wambia mnyama mkali ndo nalipia. Baby zote kali kawa na chapa. Pisa mingi kama mwanangu kapu. Mesha ujana buwana sikuwe kwena kapu. Kiona baby kali masha na kapu. Naishi kwa kungaunga misio mwezako. Kisha pata nyagi na igonga tako. Klibu siombe sasa hao mama zako. Napiga mala moja unondoka zako. Saivi naomba Mungu anisame. Na mapepo yote na kemea. Shetani ni mbaya pote. Nimekosa tapo kulekea. Baba Mungu nishike mkono. Nimekukosa sana, oh Lord. Ufusko umefika kikomo. Please forgive me no more.
Lord, forgive me for my sins.
She say,
Lord, see I'm on my knees. Yeah,
she say,
Lord, forgive me for my sins.
Forgive me.
She say, Lord, see I'm on my knees.
Forgive me.
Yeah.